tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kanti to bogi jande fandu hala Mamadou Samsi ko jom wali sakrabe heribe. Kurtungoji e badade Ramadan no buytike hikka sadda e tacugol kuran goni sababuji di holliti mer en yogabe. Gullirde fabotone jangnirde lulinde club honnêteté intégrité et conseil joyinama fay boyali wonande okle e fanda mudun yo rentinde e haybugol benna haybebe le habbo njibu jawdi. Jogola ndammeji leedi hala mudun memama le kawrotal nyande alternade bomako do fanda mudun yo andude akalla ben ko billi e jogola lamu haybugol asulu ndammeji di dingud sem kabar yo ben hande beten talatare noga e joy février 2025 bismillah sakrabe. E badade lewru ben Ramadan du ko wobi yede yo yambireji kewdi dewle ka non no tay kama wide dum buytike sanne hikka yimbe le hewbe ben ardibe meringaji wolti wide sabi ben yusabi kulle kewde buru fuf sadda e taccugol kura Halima yatra wonko hebane kede fo sango sita sidibe e alcc
watti gene jamde bete alal medle meri bagadaji dene wotere le commune didi bo le genni bam ko do debbo goto kay gurmudu ana lalni habbe dewgal mu en galle wi merem ben le hitan hikka dewle wada ka sanne battagol no korkaru hone dub jabbidi non bagari koni kan won délégué signataire meri bagadaji kay 15 ans bugu
yayi le porte baise entre 2024
et dewle kabbe tere fa le korka fuddude ka yari chagal san le hitan 2025 15 ans bugu do sa fundi dum le hitan 2024 bagadaji ajido le hitan 2025 bande janvier warde le nyalawma momingon le mudum hande o ka dewle chapantati jeego mon kabbali
36 celebration de mariage
le bi jogabe ande kabar neddaku be holliti wi fandude wadde dewle le battagol korkar hikka ana sami binde kulleji kewdi dungu holliti kanko berima elidiko
kebe yimbe ana fandi sande le nyalawma hande o yimbe ko hewe mu em du fu tumbondir e juude mu em wala ko wada dewgal yata chagal sadda faiso wamo kabbanda e hore du wajibi kinangara ima daraji fa daronda saddaji mudum nyande fu min mila dum sabbi bini dum
be rebe ko heewi ko hurtinte battagol korkaru ana noddireto jamar ko he mudum rewbe defobe sumbi mede duo Allah wattu barke dewle wadade battagol nu korkaru
sekrema tutu haklaji modu ko banga bem am Facebook andun X le lam minaka ben jangnobe kewbe ben biyata ke le dugu fu gillati alaji hitade 2012 ben jangnide utati ko buri hewde be joni anyaaji lubbe tan woni jangnobe le hen kabaru mudun hala mum be mama na wara e ben le kawrte kewde denno balde yogaji hande gima draj na gondi wadede bangal kado tidal sita siti be wonko hewen kede fostan kanko Umar Wegalo
e anyaaji bama di li lamu menaka no musengabe kan yirfitade le nokkule mudun en bedo musengabe ko kam wattu faali tati lewru mars wororndu Abdou Zeidi Touré gondo pelle tiagontode musengabe le odon nokku o wihi wayde kiriyanta ko wadama soni wi am musengabe birfitoli de don nokkule tay ko hewe lamu kobbe fu birfitaki ton do wayde denagu
les anciens ne sont pas les
musulmen kan en tan wala fonctionnaire en golleb on nokku golidraaje lamu ko hewi handen ko han tawede den nokkuje wala do bankiji budget fato trésor de golle mun fi goto wala do handen me tetru lamo tinno yalla di golli draaji ana uddite ko yafinta tawe go muslimen du on nukku dum wada ka muslim an li tedda laaji lafi de golli draaji lam on
de leur absence
ko musse ngabbe ngala ton ko dum holti tawirbe njoppi nokkule mabbe Ousmane Almoudou Touré juttuno kabaruji fedde ne no dirta syndicat signataire 15 octobre 2016 o yu musse ngabbe baawir fita ton so ni dabre di fu piaka do hen ko nayri bangal ndenaagu
les gens ne peuvent pas aller comme ça
muslime wa ye hurde do ni non gouverneur on wawa joodade le bureau mudum yamre muslimbe virfito yahde nukuje sun dabir fu fiakato lam on sayi hannen muslimbe wala ne len lamorde yu sabe lafi dejerne tan fane lafi dejerne fuddade ni tan 2012 muslim fu ko jangida lam menaka tawma ton lam fi dabiriji yalla mangal pade minisma ana yoppa sa hen leedin tiagal mudun muslim ko heewi war non sultere bamako do be hebebe virfiti kasin sabe labide fu an udda sabe lafi dejerne
on vu la route bloquée
mitite de yud lam ko wombe le reso menaka o jeltini bataki le sapo lewru fevrier jabbi non do le odo taki be mbi be gonde bamde do hen anniyaji so musse ngabbe jottaki le der do nokkule lamu menaka
gollirde humoninde habbo jibu jawdi lullirde ukleyi kene kene hinnike ju ingol fedde lullirde club united integrity conseil ele jangnirde kewde ben fanda mudun yu bangal kawtal ben dum do wadama bangal kawtal jeno bal yontere humoninde habbo jibu jawdi wonande hayabe mumni gindo won hore ukleyi won ko hanni Moussa ak Maha keddo fasango alcisi
L'Oclay est en train de mettre en place un réseau.
L'Oclay a un wundiji in de ton fête de Goro Wadde Imadara. Jifa haba yurku yurku waram wajare jokolbe yel kany endo an heba fuddure wadde imadaraji ila jom fa watta koyde mu em ele golleji pawide habgol yurku yurku kay nyande bonde ido golleji an hadabe kambe hore yaade yeso dedo fedde waram sakede le chuudi le kolleji furoba fa yoto darani de hore mudum le dede fa yoto le gelle de yella homofu el hakkuno jokolbe kany endo an heba wadde ko woni hem golle mudum bangal madaraji fa haba yuruku yuruku e kan wadande dum horma be kan wadande dum didi mali de hore
avenir sa radio pour eux et pour le mali
to kujal sun kenyan fede jeunesse wen hinike golleji he do sisli jeunesse lam kujala wad imadaraji fa ba fere 3300 yalla he intingol e hotugol bamtare leedindi ben kany bawdo hotugol leedindi ben tati leni fuf be wi landin be fanda mudun ben yo yalla hun cande hore be dande yakawere kala imben yimbe kala haybe le imadraji hetingol hedintingol leedindi e haybugol ben ndido leedi den no timiniri imadraji famingol e kanye hopitali do yobugol usruji lulirdi TDRL fande likabudi ben kawrutal bangal fu leede de do hejo lulinde pass mo systeme itas fuddi kejen baldu atner kenya bamako do nanno yo yewtade kala ko woni madraji keridi e jogala njammeji heli leede ne kawrutal gal waddi gal do kawrutal bamako fana mo nuy yewtite laaji jogala ben lamu e kayni haybu gollo di do asluji di do njammeji di denno do landi dum woni golirde lulne wasawata sahara idi sahel mbede kany pabato mun en e do faba golirde leni moninde njam dum ben kankal fa goita tamato kedana fasdango umar bagolo e sita sidibe
ngodo hejo waran hunchande hore kunayri bangal ndiyameji leledi ndi ledel dan gonde yeltin do hen tongande seku jara lamido fedde nodde hydraulique leledi medin di holli tiwid odo ania modo be bami dum
c'est un programme sous régional
un programme dawrado to lede itin kirol fana mudum bi hebre kabaruji jam sabza e hanen lede hewri ana wonde fiide dabiriji honen mutnirta jendi yartede ana han tinnal hanen lele nato misali jungo meden jokkini golleji mabbe enen be wadani lede meden ko nato sabe heben jandi yartede fatade mawo niger
le patrimoine qui est le fleuve niger
abdrahman lawali goto e gonnod le odo botu urud leledi niger o wi aniaji bamete tondi fube jayalon be kan tabiradi dun ko nayri bangal ndiyam
nous avons des aquifères
mais famuji mawdi hakkune menaka lede de itindre kirol ko nari bangal ittide laaji heebu gon jandi soni golle ni wadra kan wodir handen kuteji mudun waran mate do yimbe warbe ciagal meden me janti do kabaruji tidalla welta gon watti fatade kasin bonan laaji jan du saban so leedi fu an han fiide dabiriji batat isaraji hollitaade ko nari bangal heebude jandi annal mudun
durable de ressources allo
hawrube o do botti uri leedi ele bene burkina faso mali murtani niger nigeria kanye tunisi boto timman aljumaare warorde
to nyoro mangoto hultama wiide ben gubal jobal kanye gubal sappo idobal jangnirde ka technicien instant woni dogotro en totama nyalande talki mabbe sidantangal ciagal dubi tati ben jande e fam den do be do dogotro en be yo infirmier d'etat en sage femme infirmier santé publique infirmier obstétricien den no do merdi do gubade fufu totama indeji nay yimbe inde andite en bangal cellal den no medecin chef sesrefo ultivide dum do latto sababu hun jande hore telaji ngududi kay dum no beddude fa hande dartinde golleji ele cuudi docteur mabbe
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere meɗen zoom sur ana yowi dow mbiyen torroji mbiyen imadraji yimɓele hewɓe jeeyoɓe kulintereji dow ɗatiɗi garata fewde e ben joy mobilaji e motuji ndenno sato yo torroji jatti donc arquetre wonko hewi kadi fostango sita sidiɓe
sugan fou hammam ama kaaki muɗo cotteteɗi yaadu ɗatti mawɗi ɗo genni bomako so yetti on nokku a yiya ona doga cagan kiliyan makko ɓen yoga tawa andale mobilaji yogado a tawa ana dogina motoji ɗuwa tawede fo oɗo looni kaaki makko ona doga hakkunde ɗi motoji e mobilaji o yettoto a yiya neɗɗo goto le mobile muɗum o holla ɗum kulleji makko cotteteɗi kanko hamma o daro yeeso moɓe ngi o wiya mani ƴeewu ko cottanmi o ɗum ana moƴƴi jungo ɓiɗɗo maɗa o on watti goto a tawa jommudu wona fe buuɗu goto le jeeba muɗum ana wonde dogunde pati hewta neɗɗo goɗɗo ɗo ɗatol ngo gaɗɗuya tawede fo o accita lamdade yimɓe ɓen yalla sodan ma sotta le on watti goto gorko mawɗo dogino goto wimo o immo bangge moɓe muɗum ngi kañum wona kalsi caggal muɗum ndu o yii jommoto goto o dogi o jokkiti ɗum o holli ɗo kaake makko le on watti goto ɗu wonko jommoto fehimo samminimoɗo ɗatol ngo koñal makko heeli watta haqqille neɗɗo ana hassengin e tewde jowde adnani ga tinno watta haqqille hoore muɗum pati masiba hewta ɗum
ɗokkatani kabal jomi hannde sakiraɓe mi tontama sartoolteni himɓeji mawɗo bangal numéro amen 76 96 56 56 sikki walɗo sijo tamani wattan hakkillo kala ko ɓen tewtuɗo famude kuna foni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof buuɗinnoga e tawe le téléphone joomum ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yetere meɗen magasin yo kabaru gouvernance citoyenneté ene yowi ɗum ɗo kabaruji mbiyen ɓiliɗi e bogol ɗumni kadile mbiyen finatawa leydi Mali yalen ɓeydor famu keɗɗana ko Cheikh Amadou Diarra heɓani ɗo fayasago min e Alsissé yo en ñalli ɗum bogol lan yirwi noon sanne e ley festival ogoboña timogal fay ɓoyali bamako ɗo e nokku kawrital finatawa Mali kala ko yowi noon e dow moƴƴingol e sottugol bogolan na humcana noon hoore e le oɗo nokku inde andite keɗɗana Antaba Diarra cagnowo jeeɗo bañogara o mimi haala hono bogolan o moƴƴinte
lekki noddirteki ñarga ana hen ha ko leɗɗe goɗɗe kasem ɗeɓe noddirta ele haala haaɓe gala kañum ndu ana hen rensin ndu ana hen lekki gokki kasem noddirteki bagala ana watte hen ɗeɗo leɗɗe fo ana nowtere e moƴƴingol bogolan ɗe fuu ɗe mbañete goto goto e majji ɗi fo ana hokka couleur ko walda
kaddugal bogolan na jogui hunde hertande wonde kulentireji gaɗeteɗi dow sayaka dunno na jogui nafa muɗum le moƴƴingol ngol no holtiri Djibril Toulema moƴƴino e cotto bogolan
gaɗam nateɗe tafom e dow manaji caggal muɗum somi ɓama ɗum mi juƴina e dow kaddugal danewal cieñagal ngal bogolan o ni moƴƴinirte
yo kulle kanɗe heɓede sanne saabi finatawa meɗen hitande 2025 hultama yo hitande finatawa wonande laamukoɓeɓe suudu ministre humnido finatawa no wondi humcande hoore kabaru bogolan hono fi kertaɗo leydi Mali no holtiri Abdoulaye Diombana hoorejo palel la culture
mane ko wonde bogolan o ko fuu koro ana e muɗum cañoɓe ana wondi goldidde suudu ministre kumaniɗo yimɓele golliroɓe juuɗe mumen yella bogolan o ana heeɓa hertinede eɓe gondi ɗu ƴewtade hono ɓe gatta yella bogolan o ana heeɓa windede fi finatawa leydi amen ndi fayoto caggal leydi
wakkat jun o bogolan no wondi heɓude lawol saabi sottugol muɗum ka noon jeeyoɓe jiidi holti jogade telaji yogaji
disaje cañaɗe métre ngaji muɗum ɗiɗi unaye ɗiɗi temeɗe joyyi yeyirte ɗum wona ko tiiɗi so a ƴeewi golle ko watte fade majje heɓede ko client en ɓe ka ana wara ɗo amen ɗo ko heewi jaaguji amen ɗi ka fuu ɗo beemi ande to watte miɗen jogui ɗo sakkiji ɗo coggu muɗum ɓamata unayyi tati goɗɗiɗo ana toon jottoɗi fa unayyi nayyi tubakoɓe ɓuuri warde sodde ɗum sanne
bogolan o na moƴƴine e le kulentereji kewɗi goto fo fuddu no yiɗiri kabaru muɗum
waɗi min ka golle am jokkitade immadara mo mbawmi fuu yellami hollita yimɓe ko malinkoɓe kañum en ndu wawi wadde kaddule am ɓornomaje temdere muɗum fuu capan jeenayyi ɗi ka fuu bogolan na ɗum en digo ɗiɗo produit ngaji yo pay pay fay hunde jiiɓaki hen aɗa wawi ɓornade ɗum to keɗɗa fuu na ɗu to jaata fuu min kam miɗo nawtoro ɗum somi waɗa nate eɗum fooɗa yimɓe warde ono e hoore ƴeewe aɗa ani ana
regardi notorgol bogolan o yo guilla mamiraɓe amen duuɓi uñaji tati fadde Nabila Issa alayhi salam e wi funiɓe finatawaji bogolan o no jogui ɗum nafa mawɗo banggal leɗɗe ɓaleɓe keɗɗana docteur Boubou Sango neɗɗo jiɗɗo sanne bogolan
utilisation
fewde e nawtorogol ɗum ka so sukaɓe worɓe naɗu rewɓe julnama leɗɗe ɗe min mbañata somi dokka ɓe so a yeehi to haaɓɓe hoore rewɓe fuu gomɓe e tuudi ata
tawon takkaɓe banggue disaji cañaɗe tacco ɓungol woni komi dokkataɓe faɓe
nawtoroɓe
bogolan o matama li keddaɗodaru ndu wattumo kanko inde andite Chris Seydou nawtirke ɗum ele golleji makko hande hande o ɗum bogolan ona wondi matede sanne ele golleji finatawa leydi ndi selaji zaman meɗe tawde foof nafa muɗum famɗa fe ele finatawa leydi Mali.